Rastafari. Chata. It's Kenzi Key, baby.
Lazima ze kukaa kabla kutamba, enzenu jwe kusimama kabla kutembea, na kama uzuni ujwe furaha, just around the corner, hakuna kata tama, always put a smile, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde.
I see pain every time I mirror face my face. It's insane, maisha mtani nasi make sense. Lot of complain, bila imani sa to maintain. Focus na aim, pia usizani takwa simple. Hila japo inachosha, kuna muda inakata. Hila shindi upo ndani kiume bila kuchoka. Na kuna muda tunakasa, kuna muda tunadata. Kuna muda kuna kucha na kuna vitu vijakasa.
Look into my past life, nafanya chozi joke. Doma na najifunza sigwe teke. Oh my God, nombo nyondole upweke. No more,
no more.
Lazima ze kukaa kabla kutamba, enzenu jwe kusimama kabla kutembea, na kama uzuni ujwe furaha, just around the corner, hakuna kata tama, always put your smile, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde.
Chakwanza na mshukuru Mungu kwa palipo fika, kwenye haswa, shanyanyaswa na kudharilika. So tu pesa mpaka maisha menibadilisha. Ukifanikiwa marafiki wa kweli wanahesabika. Nilikotoka sijui mambo yelimu sio mtaji, ato kijifanya mwendo zima tu kujaji. Wakati wa dogo nilisikia tu kuo yaone. Saving nikitoka morning na road in the morning. Yeah, natafuto pesa mzee bila kuchoka. Kama unapenda kufanikiwa usiogope kudondoka. Unanyanyuka, unajifuta vumbi, unandoka, unakucheka leo, kirudi tajiri atakogopa. Bado tunapambana tusichoke, kwa maana riziki tumeombiwa wote. Tunakoma nao magetoni situtoke, inoma, tunakoma.
Lazima ze kukaa kabla kutamba, enzenu jwe kusimama kabla kutembea, na kama uzuni ujwe furaha, just around the corner, hakuna kata tama, always put your smile, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde, we live it, we learn it, cause life is a journey, milima mabonde, cause life is a journey, milima mabonde.